waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
In kasta oo da'da rasmiga ah ee hawlgabka Australia hadda tahay 76 sano, ayaa haddana shaqaalaha da'doodu u dhaxayso 19 ilaa 55 sano badanaa loo arkaa inay yihiin waayeel aan shaqaalaysiin u qalmin. Arrintan waxaa lagu ogaaday cilmi baaris cusub oo ay sameeyeen Australian HR Institute iyo Australian Human Rights Commission. Laakiin tani ma aha wax ku cusub dadka da'da weyn. Waxaa jiray cilmi baarisyo hore oo muujiyey in dadka kontumeeya jirka ahi awalba takoor kala kulmi jireen goobaha shaqada. Waa maxay haddaba sababta ay u adag tahay in loo babacdhigo takoorida dadka da'da weyni kala kulmaan shaqada? Warbixintan ayaynu ku eegaynaa. Dadka da'doodu kontumeeyada tahay ee Australia waxaa la odhan karaa marka laga hadlayo shaqo helidda waqti adag bay ku jiraan. Dadka kontumeeya jirka ah waxaa loo yaqaanaa the sandwich generation, waayo waxay u dhexeeyeen baa la yidhi daryeelka caruurtooda iyo waalidkooda gaboobay. Warbixin cusub ayaa hadda iftiiminaysa aragti guracan oo laga qabo kooxdan kontumeeya jirada ah oo marka taasoo ah marka laga hadlayo shaqo helidda. Inkastoo ay weli si weyn uga fog yihiin da'da rasmiga ah ee howlgabka oo ah 67, ayaa haddana cilmi baaris ay sameeyeen Australian HR Institute iyo Australian Human Rights Commission lagu ogaaday in marka ay 51 sano gaaraanba dhinaca shaqada looga aqoonsado waayeel. Cilmi baaristani waxay sidoo kale muujisay in ka badan kala badh shaqabixiyayaasha ka qayb galay daraasadu ay sheegeen inay adag tahay buuxinta boosaska shaqo ee bannaan, balse keliya 56% ay sheegeen inaanay waxba ka qabin inay shaqaaleeyaan dadka da'doodu u dhaxayso 50 ilaa 64 jir.
Waxaa
laga yaabaa in sababtu tahay in aan ku jirno waqti ay tiknoolojiyadu si xawli leh u socoto. Waxaana jira tuhmo, inkastoo aanay sax ahayn, sheegaya in dadka waaweyn aysan tiknoolojiyada si fiican ugu shaqayn sida dhalinyarada oo kale, oo ay kuwa shaqada bixiyaas leeyihiin. Dadka da'da yar ayaa muddo dheer idinla sii joogaya, ayay tiri. Makan Patlet waxa ay sheegtay in shaqa bixiyayaasha qaarkood aanay arkin wax farqiya oo u dhexeeya shaqada dadka waaweyn qabtaan iyo tan ay dhalinyaradu qabato. Laakiin weli si qoto dheer looma fahamsana in dadka kontumeeya jirka ah laga takooro shaqada da'dooda awgeed. Professor Carol Kulik oo ka tirsan jaamacadda University of South Australia ayaa cilmi baaris ku sameysay arrin loo yaqaano Q Chambers, oo ah shaqaale caafimaad qaba oo si iskood ah u hawlgaba iyaga oo weli jira kontumeeyo.
I'd say that probably the biggest thing that we see, and there has been no change in this over time,
waxaan oran karaa arrinta ugu weyn ee aan u jeedno taas oo aan muddo badan isbedelin ay tahay in kuwa wax shaqaaleeya ay marar badan iska dhaadhiciyaan inay helaan shaqaale si wacan ugu soo celin kara maalgelintooda, kuwaasina ay yihiin dhalinyarada oo ay u arkaan inay muddo dheer la sii joogi doonaan halka qofka da'da weyni uu dhowaanba hawlgabi doono, ayay tiri. Professor Kulik waxa ay kala oo sheegtay in tani ay tahay mala awaal qaldan maadaama daraasado badani horey u muujiyeen in dhalinyarada qudhoodu shaqooyinka horey uga tagaan. Waxay intaa ku sii dartay inay adag tahay in la beddelo dhaqankan, waayo bay tiri kuwa shaqada bixiya qaar ka mid ah ayaa weli rumaysan fikir duugoobay oo ah xiriirka ka dhexeeya shaqaalaha iyo shaqa bixiyaha.
I think that we just have decades of an understanding of employment relationships where organizations would hire.
Waxaanu qabnaa faham 19 sano jir ah oo ku saabsan xiriirka shaqaale iyo shaqaaleeye, taas oo ay shirkaduhu u shaqaaleeyaan qofka waxa ay ka dheefi karaan mustaqbalka fog iyagoo u arka in qofkani muddo dheer la sii joogi doono laakiin waxaynu dhinaca kale uga jeednaa isbeddel ah qasdiga ay shaqaaluhu ka leeyihiin shaqada tusaale boqolkiiba 60-70 dadka shaqo cusub bilaabaya maba rabaan inay sugaan dallacaad waqti dheer qaadanaysa taasina waa tii soo jireenka ahayd in qofku muddo dheer sugu jiray sidaa awgeed habfikirka kuwa shaqada bixiya weli lama ay qabsanin sida aynu hadda arkaynaayay tiri Robert Fitzgerald oo ah komishinerka takooridda da'da waxa uu isna sheegay in cunsuriyadda da'du ay muddo dheer soo jirtay balse hadda ay tahay in Australia si dhab ah ay ula tacaasho
Businesses today need to recognize that that Australian society is changing, their customers are changing. And there is a need in many businesses.
Shirkaduhu waa inay fahmaan in bulshada Australia ay isbedelayso, macaamiishuna ay isbedelayaan. Waxaana jirta baahi loo qabo in shirkadaha badankoodu ay shaqaaleysiiyaan dadka da'da weyn. Waxa kale oo jirta baahi weyn oo shaqaale yaraan ah. Si marka taas loo xaliyo, waa in la shaqaaleeyo dadka da'da weyn ayuu yiri. Dr. Marlene Karasowski oo ka tirsan hay'adda Every Age Counts oo la dagaalanta takoorka da'da waxay sheegtay in maadaama dadka da'da ee Australia ay sii kordhayaan ay kooxdan lagu naanayso Sandwich Generation iyana sii badan doonaan sida loo xalin karaana ay tahay in loo ogolaado in dadka kala da'duwani isku goob ka wada shaqeeyaan
say more of is embracing the reality that our workforces are now multi-generational. We can have up to
waxaan rajaynayaa in si dab ah loo qirto xaqiiqada ay in shaqaaleheennu maanta yihiin kuwo isugu jira jiilal badan waxaa meel ka wada shaqeeya ilaa 5 jiil oo kala duwan waxaana inoo taala in aynu midayno xirfadaha waayo aragnimada aragtida iyo tamarta kala duwan ee ay isu keenaan dadkaasi waxaan markaa rajaynayaa in waqtiga dhow aynu aragno istaraatiijiyado cadcad oo kor loogu qaadayo wax soo saarka shaqo ee shaqaale kala jiilal duwan ayay tiri warbixintan waxa SBS News u soo diyaariyay Wing Kwang
Madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast Google Podcast Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho